VOA. 저는 라돈의 사갈 아메리카트. 라돈의 VOA 사간타 파노로모 위다하기 지마타 티갈갈 사티라 마울라카 하기 사티 사디 메트르 반디 쿠다니 사갈이 디담이라 마피 디담이 샤네라티 워싱턴 DC 라사니 데바르신 하르다 쿠나 만탄 잘가반 Jerfenio yajenne naga sanfun babaro tole galchumelle ne sanaga onkololesi afur barekum lama fudani sadde ke radio view afano remote ni nail sati fi radoni ratsani dabru jirtu qaso jirtanan sora hala khete
karodu dubisumani namo dandi tagge fato tagenya kamoltan abba murti bret kavanaratti qoranna gege saturu FBI tumuru sabex sejira warri republicani sagale kenina kanni kadi mama manamurti to bujedu mato to dorra ke satokko
Addawawin koresa guyala meso awasa tetijera dalle matudure akakkarra dubata wal daba torban sa din duratti binishangule trufeni namikum sagalta macal bakatchi ziran kane namikum afuri oli jalqaba bakate wallagariya ana kiltu kharra hamalle man barumsa malkaballo khesjira khambi bakaso lolo jirtu khesatti tanami moyele tbagata tanitti khambi sulamatte ayu chufani namillen yakaysagale #MeToo qabso hawwan America jirani tigafatam to tra bile gugurdo humna foriqa banini wan fedan nam tolcha bahani jedani tinjal qaban kani gan sadi khisatti namedibbe heddu tana himatame wan arqam khisak tok odu tasana namonutim
Mormin ciman gama demokratotati diate yu republikanon misensoni manamare United States ka wal falmisi saate turi abba murti Brett Kavanaugh kadimama abba murti manamurti mumicha gochur afkasagade kenan tau arradubata nijiran. Imanna kunnamti sala walin hidatak aburrati diate lalchise korannan FBI ngegesame ba insa egarra himame boda sagade kenur ab murti fachusani labsan seratumtoni parti republikani. Manni mare murti sera United States ittigafata marra jirurra kanke ballina ba'i qoranna FBI sana nibsine kutaa cufata keessatti qofa dubbise garuu misensoonni republikaani hedduun akka jiranitti ba'in qoranna FBI sun waa'ee naamusa dhablummaa quunnamtii saalaa Mr. Kavanaugh himachiisu of keessaan qabu. Minister Murti Hakaka United States Kondalota Basasa Russia Torba Chaso de Fanno Computera United States Kanangota Farrakoricha Atletota Fumna Kenufi Kajar Made Russian Mesha Chemicalat Fayeremushe Koratanitich of Sani Senuti Yaka Hidatakabun Himanan Ratiachu Sabek Sejra Gargaran Abbalanga Mumicha United States John Demers Kondalon Russia Himannan kun irratti dhiyaate miseensota jaarmiya basaasa kawarada Russia ta'ulle dubbatani jiru Kondalota odeeffanno computera hasudan himannan irratti dhiyaate sana keessa sadi amandurelle baate adolessa keessa odeeffanno computera kafilanno United States barakuma labaaf kudaja cabsani seenunni qoratan adda imma kana Robert Mullerin himataman jedhame jira Ati warra President United States Melania Trump dawwanna Afrikaatti gochaa jiran guyyaa lammataatti arra Malawi daawwatanii jiran. Miss Trump egaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Lilongwe seenanii booda kallattiidhaan mana barnootaa barattoonni gara 1800 ta'an barsiisota 75 qofaan barsiisaman deemuudhaan daawwatan. Mootummaan White House meeshaalee barnootaa akka boorsaa qabsiisaa chookiif kubbaalee miillaa kabarattoota gargaaru yoo ta'u dhaabbanni misooma sadarkaa addunyaa kan United States immoo kitaabota barnootaa tola kenna. Melania Trump arra innaa dirree xayyaaraa Lilongwe qabatanitti haadha warraa hoogganaa Malawi Gertrude Masekotin simataman gara booda ammoo masaraa mootummaatti akka yeroo shaayii wajjin qabaatan beekamee jira. Sagaleen Ameerikaa VOA'n hojjetoota sa'a damee afaan hawaasaa keessaa hojjetan 15 kaffaltii seeraa alaa fudhachuu dabalatee amala naamusa alaa agarsiisan jedhamuun isaaniitiin garii hojiirraa dhaabe kaanis dhaabuudhaaf yaada dhiyeessee jira. Daayirektarri VOA Amanda Bennett imeelii arra hojjetoota dhaabbatichaaf erganiin hoogganoonni VOA himannaa sana baatiilee as dhiyoo keessa dhaga'uusaa fi achii booda qorannoolee hedduu irratti jalqabamuu isaatti dubbatanii jiru. Seerri hiccitii dhuunfaa eenyummaa hojjetoota kanaa ifatti ibsurraa nuror kakajeran Amanda Bennett oji rariata mufi akkareta mayyanit yaatu narrakun qorannan gegge samaturesun wantum remeftawu dubatani jiru VOA tajajilla fanausa biyota Nigeria Nigerit katamsa samuyotaw immota nanno sana ballinan gabasutti bekama Abbanni baqattoota ka tokkummaa mootummoota UNHCR ka baqattoonni Moyale ra gara Keniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattoota Keniyaa keessa Dambala Fachana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattoota Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate. UNHCR kanneen fedha ofiitiin deebi'uu filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Nairobi irraa gabaase.
Ajecham sensotara ayat sabiya muyale tibitu tsake sarawata memrekuf lamile oromo kumalla kamantu muyale fina nawshe tibakate ture bakattoni kun bufata bakata dambala fachana jeda mukasololo targam kesa kajira ta turani yuto tabati bakatto ta kana gargara ture UNHCR harra bakatto ta chike sijira mara kambi yette devise kana mogara bufata bakata tsana dgube hise tabati charra kabiyo efi metti bakattoni kun kana ferde bifaman alina genya Ethiopia kesa jiru foyo isatina kate bexe jira itti antun dubbiim tu UNHCR kadame Kenya rozo gola murte kana motumman Kenya bulchinsi kutaa marsabiti fi UNHCR bakabutu tabakatto tawalin ergamirete mboda bakattoni dibba afrib jatami torba kolo galtu maga fachu wan felanif garabu fata bakata ka kuma jere mutka da barfaman yotan kanne na fanna monni kuma tokko dibba sagale fa furtemishan fedan gare Ethiopia tide bi famu iman danun bakatto ta kana askana andura nanu danga Ethiopia fi Kenya rejira tawan turani fi UNHCR basige jibai san dande sambata dirbe kana garananu san tsande bisu himani jiru Kales godina borana bulchinzi ana moyale bakattota ofrede biyankan garaganda isanit debise kubsi sukai me yotaw harras garu bakattoni dibota lakkaman moyale nanno bole bufatane kajiran radio ni VOA femeni jiru addali magargalo hati jolle afri wanaraga ajiran jiran akasit dubatu
bakanuna ana moyale gatta mukula tigallo kaduri ayo mankirati warri agnu ati jiru jitorba warri bakana mihesin jiru manke naide mana tuja jafati ede na mitiga galfat kula tiga lenka nu baga nu asita me hale bulchis biryane iyanno da barfan bulchis sulle kufe nu lal ugi man da kara to kesa nu jisa na suma to baudir
akka baka to ni kun jere nu ti na monne mu moyale na no bole ku patani jiran kun warendura mana kra kesa jirata turani kesa baka tani de manida baka to ni kun amma yoke te debinu baka ku banna da ne jichun komedi e fata jiru himanna sani kana bulchin sana moyale ga fachu yallus nuf milkawo hindandeñe kale sagaru bulchana ni chawo boba jamurge bagattoto ofredebian kana gareke sanat debisu nufimani turani gabas radio sagale america galmodait nairobi
asgara united states tenna debinu mo manni murti federala united states kanen haiti sudan nicaragua el salvador ra gara united states ufani jiratan namota kuma dibba sadi oltanira akka motumman trump ehema jirenya incufne ajajeken nejira motumma united states biyota hallina genya sani jirenya fi addesatan yokanimo biyota motumma ansa sababa bala umamatif jecha lamiwan satif e gumsa gahan gonira lamiwan ufani united states ke sejiratanif e yemayero fi kan temporary protected status yokanimo tps jedamu ken nuture yo EMN TPS kun rafuratame namon e hamasana jiratan garabe ray biyarra dufani tidebi samuda Abdul Kamu jedame jira odunan mabqamu kanu
kanjaka sudur kantura doni VOA saganta fano romot Hashtag #metoo makakapso dubartoti gan sadin duragal qaban Harvey Weinstein nam Amerikaati kampani filmi hojjet guddo qaba. Huji filmi tin guddo drome badade. Nam Amerika khisatti Hollywood khisat guddo befam. Nam khana hori humni qabun. Nam so sobetino kana mo gidde setini hawle fiolle dura wan fretol chaaje danetini wan iduni matan. Sulman uji rabuelle. Amani akana hon guddo na dibe jedetin diduma bayde fam gafatelle. Egi suni asitti awoni filman dura wan akana kana nami tanke sidabre. Twitter irratti dul jalqaban. #metoo jedanetin. Yo akkam dikkaate irsaddeet ta biya saddeet kee sagaafatani harka afur kee sarki tokko waan akkana kan kee sijira dhaab keer yedanitti yu qorate gadbaase
and it ranged up as high as 62% in Egypt
nima kan jechuu jiru kun Rachel Lemon warra tanaan beekan keessa harki jaatamii lama addunyaa keessa masee waan akkana kan guddoo beekan dikatule United States di korgoma. United States kesa le barakan barakum la mafuda ni saddeeri kan kesa namo agafata arik saddeet kesa arkitoko wana kanahan ke jirajan. Tum mafuyu tunini drakwa dunya kesi jirtuja drachan. So chini hashtag me too jiran tunini dubartin anille wana kanah kesi jira anille wana kanah natulchani jettetini wan hiddun himachabad. Kesumatu yul abbile gugurdo kesi na mehojjatu. Ujar gachuf yukhana mo itigafata mabban sunkabu hujadanitin wan tulchanin dubbatu. Devin Teman, dabna mid abile daldala kana khayso jataneebi abile f amarisani gorsu.
I actually think corporate boards are becoming more and more responsible. One part of
kana jetisilen boardin abile tgafata maqabachu jirani heddu trufu jira toko abile insan keessa keessu jiran keessa dubartin heddu jiraachu qabu abile insani maqahama kana kana inum qabanille inum bekhanille board keessa mo nami heddu jiraachu danda Bor di kes nama hidup jiratu jecu namu yadgar garak abah tu jecu. Dubartoti hidup ke jiratu dandan. Kunamu ni ni taifi ak nama yadgar gara iral le. Dubarti le ni yadgar gara abah tu full chani jet. Nama mantan dubartun le temen itu ni nama gan sadin durati tiga fatam tuter abble gugur do hari fi. Humne abani ini wan fedan nama full chani jet dan korat cabai. Ak kanani nama ibisad didami sadit gan kan kesa hashtag mituni kapsotanan. Kunamu sochi tanani matan. Itgaafataman dabbile gugurdo hagi guddan harqidi rajira tanirratammo hawani fiyollen duralleng qod ke sakabachu malan american filanno de mujirti dibakana khanam bisufi dubartoti misensot man mari america congress ke safi bakbuto tawufi dorgo mujiran
it definitely impacts how I want to teach my daughter to react to certain situations
namam dubbat hunillen haadil manit isillen amali hunen khanammo wanne mumullata dunya ke satar gujir hunene wan dunya ke sirtu nu agar si sa jecho jirt teresa barneti tanjed akani joleti jabe faddeti guddi faddi khanammo intalti ta dubra wan jira timu danda nagar garu danda jecho dubbat adunya ballo ke sawan dibeddu tijira hawan dibeddu kun kan yum ke sirani kan lafje kum sake jiran hawan yo heddu rakinna kana kana tittana labi keri Kesatu yu wanna kana kunini, masri kesat ta jira tumale addunya kesa yu guddo mullatti jetti. Kapso hawani ti filman dubra huji argachu fiddi jiran kana. Yukhani, ammatti, hashtag mitun tunini. Name dufa tukufa dandet, mo garam demu jirti. Tunini, akka gabastu ni vio eje tutti, wum walin egan taati. Kopi hanya gejal kami negar tadi kak kurani sedih hokiane tham cakap sujud tentu radoni vioi sedentar fano romot. Terbang sedih durati wal dabi gosa nanu binishan guli gejal kabe nama kum segel tham cakap alabak cis. Warri wal abkhanani wal abkaratin bakate wal lagadi hati man barum samal kabel lohe sajra. Nyata frugati fi wanit durakan niaci jiraja cundubat jalan netu gagafat.
Waggaan haaraa kan Itoophiyaa fulbaana tokko bara 2011 ega seene guyyaa lama booda gaafa fulbaana sadii manneen keenya gubanii nama sadii ajjeesanii sana booda dheessinee jedhu kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa agamsa ballaa kan aanaa qiltukaarraa keessa jiran.
Tulburee sobboo kan jedhamu.
Eessa jiraattu turtan?
Beleeshaa Andulkiyaa. Laga goosuu qorqaandii keessa. Kalau tu macam ni, cuma kita dah ni, cuma kita tu semua umam bayi mana cik esok ni, rasa cuma kita tu semua orang ni jual lebay cik esok.
Mal tu umam nampak tanam?
Erdiga fa, dosa lama fa, biva. Biar bu sihir ni di kaca ni, agan itu guru ramalan itu guru ramu tipi ni. Jelkaba, bodoh mukko kan jadi mukai esok awal ni kan jemunan noli ti. Di sana itu mana guru jelkaba, di mana di demi sa, di guru di, di sini sampai kacau kanan ni. Ama mukara ta ni kau beda ni sana ni mukara saya seperti di sana ni jual sana ni mati sana itu tidak dua saja. Euro sahaja seperti berasa sih benda mukara. Akak ini meja akak dia bulle tu sahaja dalam sana ni. Ia berasa sana tu sahaja berbara. Ini tulu tiba kan? Tulu kesi bulle kalau sih bani benda tidak.
Lolto, tamu, oh jiratto tu mati dah sih.
Jiratto tu mati kesi jiratto tak gelar langsir ni dan naga bu.
Duri yumo.
Duri mati duri sahaja yu sana ni kau. Orang mati duri tidak sih sana matu. Umma tu moromo raburan ini sana tidak sih sana umma tu romo kar kagulari mudulari bahasa ni dia mana sana moga kau eh bahasa ni baca dia boleh serat tidak balas sana mo tiada rata kopi sana ni tidak sana luarian.
Baca tin alat dejet sana dura kasturani jari kun.
Ini kok kasih duri.
Malika katiram.
Ini mama moga harus terapi itu biar pula terani nani. Aci ke sahila ni ke sari ni ada yang usah rupa ni kalau dia sana aboja. atamitti oromootti bulloonii oromootti bulloo oromoon numbushu uniin akka dhukaasuu yaalaniin wariyuu barbaadanii bulolii taanitti mana oromoo kan fakkaatutti malee dhagaan guuranii.
Ijoollee qabdu sun.
Maatii maguutuutu baqate maali ijoollee keenya dhiimlee baqanne qabeenyaa keenya waan tokko yaa uffannu fudhanne horii qabnu nu uffanne mana keenya qodaa qabnu fudhanne ergasii booda lubbuma keenyaan dhumnee oromiyaa keenya erge oromiyaanii. Nutti dirmatee oromiyaan immoo amma tokkotti buufatatti nu fidee dalatti nu gargaaruutti ka'eeti qabeenyaa keenya yaadanne akka goonu wallaallee naannoo mana barumsaa kee buufannee jirra.
Maal nyaattu?
Irgaataa abbaa qabeenyaan nu gargaaraa jira. Waanuma tokko iyyuu hin qabne. Uummatuma sharaa nuu kennee sharaarra bulaa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu sen?
Ana ijoollee shan hin qaban wajjin jira. Abbaa warraan koo irra duunsaa waggaa 18. Uummatumaaf safuudhaa jireenya jiraachaa jirra. Nyaata isaan warraan gargaaramaa jirra. Uffata safata isaan martuu. Warra lama qabu tokko nuu kennanii ittiin nu gargaaraa jiru.
Guyyaa meeqa gaama baqattanii?
Diddamni keenya jimaata godheeti. Asuma naannoo kana keessa jiru kan magaalaa magamsa bal'aa keessa jiru warri kaan.
Akka kana kan aanduraa ari'atamtanii beektu?
Ari'atamuun gaadibaan yeroo Oromoota ammoo firsa maashiidhaas nuti baddaaf laga keessa jiraatanii nuun jedhanii bara 2003 mootummaan horsiisummaa asirratti yaasee achi keessatti. Addara keessaati immoo warri baddaaf lagaa mana qabdan warri guboo qabdan galaa jedhee ari'atamni yeroo ture keessaa immoo warra hiyyeessa addana keessatti hafaasi warri mana hin qabne warri qe'ee hin qabne jedhanii achi keessatti hambisan warra qabeenyaa baddaati qabdu jedha warra guboo bunaa qabdu mana qabdu jedhan immoo ari'aa turan 2003 jalqaban. Dammaffaadha daandii banana kun.
Nama isin fuulduratti isin biratti ajjeefame kan argitan qabdu?
Qawweedhaan ajjeesan.
Eenyu jedhama maqaasaa beektu?
Qeerroo Ziyaad Filaabuu.
Eessatti ajjeessan?
Achuma lafuma dhukaasa banan sanatti ajjeessan.
Gara biraa hoo nama ajjeessan beektu?
Taammanaa guuttataa. Mormi isaa shukkaan bira gaanii qabanii qalan isaan immoo. Qannootas garaa. Isaas immoo nama rukutanii baala fasaan kaan hin beennu akka isaan godhan immoo hin beennu. Hin owwaalanii fi akka isaan godhan isaan bareen jiru.
Reeffi isaanii hin argamne?
Reeffi isaanii argameera. Akkatti dhaqanii fuudhanii owwaalamti dhibee isaanii irra taa'anii nama eegu qawweedhaa fi xiyyaadhaa irra taa'anii nama eeganii karaa nama dhoowwatanii karaa naqanii fuudhan. Lafa isaan buusan hin beeknu nu akkaataa lafa isaan kaan iyyuu wallaallee akka wattiin taa'a warri isaanii iyyuu. Namni sadii isuma ergitii gaggeeffamuun isaanii.
Sana booda baqattan.
Namni lama immoo gaaduwanii fi jiruu isaanii hin beeknu biyya isaan jiran amma yaammoo isaan bira jiruu fi iddoo isaan jiran immoo bariin jirra.
Kan biraa moo?
Eenyu
ka jedhaman?
Gara biraa immoo baangolee dhuma qaabbaa isaatiin booda adalaan jiru.
Namoonni kun gaa warrumaa wajjin jiraataa turtanii jechuu?
Namoota qabalee tokko keessa jiraachaa turredha.
Bakka Oromoonni irraa dhiyeessan daangaa, goosuu, qoraandii fi makkoo fincaa'aa kan aanaa sirbaa Abbayyaatti argamu.
Maqaan koo Abaataa Ligaabaan jedhama. Gandam guchaa keessan ture. Miyachi kan baane. Bara 2010 keessa sadaffaa keessa mana rukutuu jalqabanii eeggasiitu mana rukutanii. Waggaa kana keessa immoo Dooktar Abiyyi maqaa qabatee kaasanii uummata Oromootuma balaaleffatanii Oromootti hin bullutanii maskaraam gaafa tokko mana kan koo gubanii mana 18 gaafa sana galgala gubanii nutti gubanii naan lubbuuf baqannee waan qabnu gaggannee qabeenyaa keenyas gaggannee baqannee baane. Qabeenyaan qabu garuu dhiiseen ba'ee eddasiiti ijoollee qabu kanaa qabeenyaa jiru ijoollee dhaqaanaa fuudhaa adii manni gubatee lama teenyu qabnu qabeenyaa fudhachuuf eeggadee jiru. Isaa kana balaa kooti tokko yaadu laagu kan jedhamu kaasaa isaan karaa taa'anii ajjeessan. Yaadu laagu kan jedhamu kana balaa kooti karaa taa'anii tasaa isaan ajjeessan. Kana booddee uummatachi jiru sun dhuunfisaa goreereen bakka ta'e uummatas kanuma manatti gubanii nu bitanii amma qabeenyaa qabnu gadhiillee waan nyaannu waan uffannu hin qabnu addanatti amma dararamnee kanaan jirra. Waan achi keessa turadhee waan baay'eedha. Bara baay'een achi keessa ture achi keessatti dhiisee gadi aanii achi gatti. Akka nama tokkotti akka nama qabeenyaa gahaa qabuudha. Har'a garuu amma kanattuu ta'utti geenya jirra uummata gana keessa jiru kuni. Nama gargaarsa nuun godhannee amma irraatti isheen qabeenyaa keenya nyaachaa jirti. Nuyi kadhannee uummati walitti buusee guddeen kutaa tokkoon har'a ijoolleen keenya dararamtee rakkachaa jirti akka kanatti kan waldaan ammammaatti jiru.
Waggaa meeqa jiraattan isin achi?
Biyya sana lafa eeggaa sana dhaguun koo bara 1968 yeroo dargiin biyya fudhateen. Yeroo sana kan naqanii amma ammaatti achi jira.
Namoota warra akkas tarkaanfii fudhate nama ajjeessu kana beektu isin?
Namootuma dhalataa machi isaanii wajjin wal bira turre dhalataa makalee dheengaddaa walii wajjin turre keessa iddoo iddoo fageenya irraa dhufan malee isaati dhalataa magumusii taa'anii achi keessa kan jiranidha. Isaanis immoo guyyaama Dooktar Abiyyi marcuma qabatee kaasanii Oromoon nubbushitu Oromootti hin bullu. Dheedhanii durumaanii yeroo xixiqqaan waa'ee filannoo kanaa dhiyaate
yo inni biyya fudhatate nuyi warri kaan of ajjeefna du warri kaan meeshaa fudhannee akkaatti galle jedhanii fakkaraama turanni guyyaa sanaa kaasanii immoo barsiisaa Daaromaa Abbosee kan jedhamu obboleessisaayi paartii cifatibeetii naannoo isaaniirra qara hojjetu qilgeessaa mana darbachiisee guyyaama sanaa kaase duraan isaanii wajjin turree gaafa sanaa kaasanii bifi keenya bifa waraabessaatti ta'e nusaamanii kanaan ari'anii mana nutti gubanii ari'anitti kan ubaasan. Mootummaan qabeenyaa keenya kan akka nuu deebisuun kan hin barbaanne. Nuyi Oromiyaa keessa jiraanne malee lammaffaa dandeenyetti keessa hin jiraannu jarri kun meeshaa uummata isaanii hundumaatti hidhatee jira. Warri meeshaan kun hundeen immoo xiyya hidhatanii jiru lubbuudhaan baanee lubbuu nama sadii moodhanne lubbuun nama lama immoo ammayyuu badhaafka isaan bu'anii. Wallaallee jirramummaatti immoo dhufisaan jira nama lama immoo hin argin jira.
Aanaa Sirbaa Abbayyaatiif itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Beekamaa Guddina haala uumamee gaafadhe.
Tarii yaanimmaa naannoo isaarra hin turre hattaarree siidhee mokkorame fa'a.
Gaafas hin turree siin?
Hin turre madda biraarra hin turre yaanuma hin beeku.
Egasii asoo inni itti fufee jiru maalidha?
Amma waan hattaarree hin qaban amma siidha.
Jechuun itti gaafatamaa nageenyaa taatanii akkamittiin beektan?
Waan inni gadi hin qaban.
Itti gaafatamaa nageenyaa taatanii moo? Jiraattonni fulbaana sadii bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaa dhiyeessan kun walitti bu'iinsa kana boodatti aangawoonni gamlameenii walgayii waamaman jedhu. Aangawoonni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen walgayii kanarratti hirmaatan ituu deebi'aa jiraniiti. Ajjeefaman oduu jedhamu dhageenyee jedhu. Itti gaafatamaan biiroo dhimmooti kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaallataa garuu kaleessa Tuujubeef akka ibsanitti rakkoon kun ka jalqabame hoogganoonni keenya fulbaana 15 egaa ajjeefamanii boodaa jedhan.
Talaanni jechuudha hidhataan maraarotaa fi warra nageenya bulchan nama afur rukutee ajjeeseera. Kan kanaan ta'ee fi xinnoo. Jeequmsi uumamee ture naannoo Kamaash zoonii keessatti jechuudha. Kanaafuu uummanni baay'een manuma isaanii keessaa ka'anii iddoo biraatti galaniiru. Amma immoo egaa marii adda addaan gaggeeffamaa jira. Amma aanaalee adda addaa keessatti keessumaayyuu aanaalee Yaasoo bara hojii gaafa irratti har'a xinnoon ishee tasgabbaa'eera. Namoonni tokko tokkos qeema isaaniitti deebi'aa jiru. Ta'u malee ani warra qe'ee isaaniirraa buqqa'anii. Amma kanaan duratti magaraanyaan adda addaan ibsanitti tokko tokko amaarii warra oromoo qofaatu buqqaa jedhanii ani gabaasan jiru. Kunis dogoggora guddaadha. Kan buqqaan warri amaarris jira oromoonis jira bartaanis gumuziinis jira. Jiraattoleeti uummata adda addaatu buqqee qeessaanirra. Warrumaachi naannoo Kamaashiirra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture. Marii ni geggeeffamaa gatii jiraatee fi mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaa hin jiran uummatiin sodaata maaliif kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii uummatiif lubbuun badeera qabeenyis barbadaa'eera. Kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba. Haa ta'u malee ati amma kalaakiyaa saraawwitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru. Kanaafuu amma tokko nagaan bu'eera. Iddoo tokko tokko addachaan isaa jiru sodaan jira. Kanaafuu namni akkuma kanaan duraa. Firiilin muuv gochaa jiranitti amma haa ta'u malee har'a xinnoo federaal poolisiin dabalamee gatiin achi seeneeti tasgabbaa'eera. Rakkinni keenya guddaan daandiin asoosaa ta'ee Finfinnee galu daandiin asoosaa ta'ee Kamaash galu cufameera. Warruma mana isaanii irraa buqqa'aniif iyyuu gargaarsa tokko tokko amma tokko geessuudhaaf iyyuu uummanni hin dandeenye. Kan kana cuunfe immoo. Kanaan dura warruma adagaa amaraarota irra buusantu karaa cufanii amma guyyaa sadiif iyyuu karaa cufnee irraa jedhanii dabarsaniiru najjoo irraati. Amma rakkinni keenya guddaan warruma karaa cufan kana abaluma isaanii isaa kan nuun hin beekne hidhattoota kana godhu uummati naannooma Beenishaangul fakkaatu kana iyyuu makiinaa keessa buusanii ajjeesaniiru achuma magaalaa najjooma keessatti.
Gama kaaniin Oromoonni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hafan ammayyuu mana Oromootaa cabsanii seenaa jiru waan ta'eef cufannee dhokonnee jirraa jechuudhaan dubbatu keessumaa kanneen qoonchoo yookaan cadaal keessatti argaman. Obbo Dabbaba Zawdee dubbi himaan komishina ittisa balaa fi qophaa'inaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Beenishaangul Gumuz Oromiyaa Biheeraawi Kilalaawi Mangist Adagaa Sigaat Siraa Amaraar Komishin. Lanyaa balaa kallan dabdaabbee የተገለጸው
ኮሚሽን ሆገነ ሆጂ ያዶ በላ ከመቱ ማና ኖሮሚያ ጣሊያኑ ኤርገን አባ ወራ ኩመኩደጃ ሰደተሚ ለማዮካን ነምኒ ኩመሰገልተሚ ተቆብ ኢብሰዲፍ አፉርተሚ ሰደት ወልትቡይንሰ ኡማመን ቄ ዱራንከ ሰጅራተን ከምበነሻንጉል ጉምዝራ ቡቀውሳኒ ዱበተን ኢሳንኩን የሮአማ ጎዲና ወለጋ ባሃፍ ያ አናሌ ኩደንከስ ቁበተኒ ጅሩ ጀደኒር ኢሳንከናፍ ቀመዲ ሩዝ ኛተ ገብሱ ኩንታላ ኩመኩደቶርባፍ ዲባፍሪፍ ጃተሚ ሰደት ኤርገማ ከጅሩ ዱበተን ሜሻሌን ዋና አዳዳ ፍቲን ፈየደመን አንነን ዳኩን ረመደሜ ፍጅራ ጀደኒር ገሬኖ ጌሶተ ሰዲ ኦፍኬሳ ቀቡ ገመሲቲ ኤርገሜ ቆራና ጎቻ አከጅር ዱበተን ጉጂድ ያከሰቲ ኡመኒ ኩመዲበቶኮፍ ሰደተሚ ሸኒፍ ዲበቶርባፍ አፍርተሚ ቶርብ ዞኒ ጌዶ ኬሰቲ ኩመዲበሰደቲፍ ኩመጃታማፍ ቻንተሚ ጃ መናፍቄ ኦፊት ዴቢአኒሩ ጀደኒር ቡልሲሰ ናኖ ሶማሌቲ ወልቲ ቡይንሰ ኡመሜን ጅጅጋራ ኡመኒ ኩመ ሻንተሚ ላም አከሱመስ ባቢሌፍ ጭናክሰን ኬሰቲ ኡመኒ ኩመ ሶዶሚ ሰዲ ቀብሪ ዳሃሪት ኩምኒ ቶኩ ጅሬኛራ ቡቃኒ ኤገቱራኒ ቦዳ ቄ ኦፊት ዴቢኡ ሳኒ ኢብሰኒ ጅራን ሰነ ሆርዶፌ ወልቲ ቡይንሰ ኡመሜን ቡራዩራ ከኔን ጎዳናን ኬሳ ኩመ ኩዳኒ ገዲ ከንንታኔ ኢዶ ዱርጅራተኒት ዴቢ ኡሳኒ ዋሂለ ኬኛ ካንሰ ገንታፋን አማራ ጽዮን ግርማፍ ኢፍሰኒ ጅሩ
ማንተን ጨቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት ሜትርባኔ ኩዳኒ ሰገሊት ደሜ ለማብድደሜ ሸነረት ይኑ ጨቀሳ ገምፋን ላይንሞ ናይል ሳትረት ኮፔቴና ጨቀሱ እንደንዴተኒ ገራ ስርብቶ ክሪሰኒ ፈና አዶታ ኮዱ በኑ ሃን ስርባት ይዱ በኑ መቃ ፍንፍኔ መቃውሎስ ፍንፍኔ ከዱሪ ጃሮ ለድራ ደደገን ኸይሳ ማናብቹ ሀርቡ ቱሉ ዳላቲ ሆር ፍንፍኔ ጨፈቱማ ዳኻራራ ዳኻቦር ጎልቦ ሱሉል ጋልቢ ገርቢ ቦሮ ኹርማ ቀበናፊ ሄዱ ميام غلغلي فني خيس ياني ميل دي دير فتشا سرسري بول الرجل نيو كمارولين ያሽሪ ቦለ ራጀቻ ነጋምቡላ ስንንጀን ነጋፈስ ንቡላ አንሶራ ለኸይት ኮቢ ፋና ማራት ኢታና ደምከና ቦሮል ደቻና